RJ, the DJ, all day, baby.
Ajala,
Moko,
kiraruraru, usona haya ukatulia, unakiwaruwaru, kutanga tanga kiguna njia. Weji ni kifaru, ya watu unabamia, unacharuka charu, kiso chako unanyapia.
Uchagui mzima wa mdondo, sikinde mamsondo, kibuwa makamongo wetuende. Hati kimechina kina shombo,